kunitisha, stress za maisha inuka sababisha washata.
Beats Bank Music.
Mita inatisha, stress za maisha inuka sababisha washata.
I'm a fair minded, piece of shovelace, heart wounded, be you need a full job less. Black nigga, daddy, I'm tired, switch house plus. Switch Vegas, home jam, total chocora. Rap, hook, rap, swag, bump up. Stop, stand up. Ume boogie start up. Benzi wa enzi, benzi kipenzi. Watu wanzi wa shenzi, watunzi wa tenzi. Histari ni simanzi, latunzi mapenzi. Ujia kosea, ujia potea, rudi kwenye njia. Step, kushoto kulia, rudi kwenye njia. Stop nonsense, launch conscious sense. Incredible sentence, sasa ni present chance. Bata boy, zako highway, hoi hoi.
Mita inatisha, na stress za maisha. Inuka sababisha, washa ten. Mita inatisha, na stress za maisha. Inuka sababisha, washa ten.
Shusha bala, jukwa la sana, kiokoa mita. Zina, kisho kistamba, hadi kichwa kicha. Homa ya mta, homa ya msamba ni bala. Isha pasuwa jipu, sainuwa fikra juu. Koko wa rapu, watu watelewa tu. Panchi mkongoto, pata doto zia msoto. Mapenzi fanya geto, mtani kuna watoto. Rapu jamaa, fanya darasa la mta. Punguza tamamu, alimu tangazo shuja. Maktaba zimejaa, vitabu vimezaga na mada za mabala. Ziki siye mwanadam, so isia za madem. Wapi kichwa ngumu, nilainishe na hizi sumu. Usivuluge dhana, usipotoshe mana. Fanya mziki chanya, unga baba na mwana.
Eta inatisha, stress za maisha, inuka sababisha, washata. Mita inatisha, na stress za maisha, inuka sababisha, washata. Mita inatisha, na stress za maisha, inuka sababisha, washata. Mita inatisha, maisha,
oh no,
inuka sababisha, washata.